wavunaji tayarini. Pigeni mayowe, enyi watunzaji wa shamba. Mavuno shambani yamepotea. Miti yote shambani imekauka. Karibieni wa wahudumu wa hekalu, wachungaji mashemasi na waimbaji. Sikilizeni kwa makini maneno haya. Mmepatia najisi patakatifu. Mmetenda machukizo katika madhabahu. Mmeijaza hekalu na udhalimu. Jikazeni mkaomboleze enyi makuhani. Pigeni mayowe enyi wahudumu wa hekalu. Wakusanye wenyeji wote wa nchi. Wareje nyumbani na kumtumikia Bwana. Jikazeni mkaomboleze enyi makuhani. Pigeni mayowe enyi wahudumu wa hekalu. Wakusanye wenyeji wote wa nchi. Wareje nyumbani na kumtumikia Bwana. Acheni maovu ili muishi. Ole wenu wahudumu wa madhabahu, mnazifuata roho zenu wenyewe. Mmefunika maovu hekaluni, hamfuati amri zake. Mbona mnataka kufa? Acheni maovu ili muishi. Jikazeni mkaomboleze enyi makuhani. Pigeni mayowe enyi wahudumu wa hekalu. Wakusanye wenyeji wote wa nchi. Wareje nyumbani na kumtumikia Bwana. Jikazeni mkaomboleze enyi makuhani. Pigeni mayowe enyi wahudumu wa hekalu. Wakusanye wenyeji wote wa nchi. Wareje nyumbani na kumtumikia Bwana. Jikazeni mkaomboleze enyi makuhani. Pigeni mayowe enyi wahudumu wa hekalu. Wakusanye wenyeji wote wa nchi. Wareje nyumbani na kumtumikia Bwana. Jikazeni mkaomboleze enyi makuhani. Pigeni mayowe enyi wahudumu wa hekalu. Wakusanye wenyeji wote wa nchi. Wareje nyumbani na kumtumikia Bwana.
When you have persons of renown and fame as you are much in demand, there is a tendency to might forget the core mission, and you might forget the core purpose for which you've been called to sing. Let the word of God dwell in you richly. Let the word of God dwell in you richly, and also remember that you are in the service of Christ. Serve with humility as you have shown here. Continue serving in that way, and continue changing. Now you are Magena youth, now you are Magena mission. When you grow old and get white hair, call yourself something else, but continue singing to the end till Christ returns. May God bless you.